bongamusic.com.
Another KT production.
Nizamba kubani forte.
Shake music.
Yo kill you man sniper. Aki meza buba kukulusa. Zambezi alongside. No mavuto pakamba KT.
Uchi mekeli manyalo mwai. Manyalo kimpo ye. Mabarisi manyalo mwai. Manyalo kimpo.
Download it at bongamusic.com. Download